Party in Washington, wishing you will have a great week.
halkani walaanta af Soomaaligaa cadda VOA oo ka dhageysanaysan wajadaha gaagaaban hirarka fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa isniin 26-ka bisha April sanadka 2021. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Sahra Ciidla Nuur. qodobadan saaka iyo caalamka idinku hayno waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan iska horimaadyadii hubaysnaa ee xalayta ka dhacay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey.
runtii mar dhexe ayaa ra-iisul wasaaraha ila hadlay oo sheegay inuu rabo in la joojiyo dagaalka. runtii waxaan fahamsanahay ma hubo inuu madaxweyne Xasan Dhawaaq inay wada hadleen, laakiin ma hubo. anaga waxaan ihi hadal baana soo weeraray ra-iisul wasaare, farmaajana soo weeraray, ciidankiisana soo weeraray. markay dad wax ka qaban karto oo ciidanka joojin karto awood aad leedahay, alow sahlan soo dhowo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan saameynta xanuunka COVID-19 ee dalka India iyo ardayda iyo dadka Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi. ganacsiga Soomaalida ee magaalada Nairobi oo qaarkood gobollada kale ee dalkaasi ku fidayo. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsan Sahra. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay qalqalgelintii dhinaca ammaanka caasimadda Muqdisho ee dagaaladii shalay iyo xalay ka dhacay magaalada. ra-iisul wasaare Roble oo fariin muuqaal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay inuu farayo dhammaan dhinacyada in nabadda la ilaaliyo bulshadana loo tur. dhinaca kalena waxa uu faray ciidamada amniga in ay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka kana hortagaan wax walba oo ammaanka shacabka Muqdisho khatar ku ah. ra-iisul wasaare Roble ayaa sheegay in dowladdu ay aaminsan tahay in wadahadal iyo isafgarad ay tahay mid wax walba lagu xallin karo, isagoo sheegay inuu bilaabayo tallaabadaasi inuu qaado. hadalka ra-iisul wasaare Roble ayaa imanaya xilli shalay magaalada Muqdisho uu dagaal ka dhacay, welina ay jirto xiisad. xutiinta dalka Yemen ayaa gaaray guulo waaweyn oo ay kasoo hooyeen dagaalka ay kula jireen dowladda waddankaasi ee uu Sacuudigu taageero, iyadoo goobtii ugu weyneed ee dhinaca waqooyi ee ku sii hartay gacanta dowladdana ay dowladdu lumisay. waxaana ay hadda xutiintu ku sii saqayaan bartamaha Macrib, waxaana la soo warinayaa khasaare ballaaran sida laga soo xigtay ilaa dhinaca militariga ah. mucaaradka ayaa la wareegay magaaladii lagu dagaalamayay ee Kasra oo ku taala dhinaca waqooyi galbeed dalka Yemen, iyagoo bilaabay inay dhinaca galbeedka u sii dhawaadaan. isbahaysiga Sacuudiga hoggaamiya ayaa dhinaca cirka ka weeraray xutiyiinta, balse taasi ma aanay hakin. Macrib ayaa agaariheeda waxa ay tahay goob shidaalka laga soo saaro, waana meeshii ugu muhiimsanayd ee gacanta dowladda ku sii hartay dhinaca waqooyi. inta badan dalka oo ay ku jirta caasimada Sanca ayaa ah goob ay mucaaradku haystaan.
mahadsanid Falastiin oo warkii dunida inala socodsiinaysa halkaa ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
magaalada Muqdisho waxaa shalay ilaa iyo xalay ka dhacay iskahorimaadyo hubaysan oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo ciidamo kale oo kasoo horjeeda xukuumadda madaxweyne Farmaajo, oo dhowaan golaha shacabku uu u kordhiyey muddo 2 sano ah kadib markii muddo xileedkeeda uu dhammaaday. wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ku eegaya xaaladda magaalada iyo saameynta dagaalku uu yeeshay.
magaalada Muqdisho ayaa laga soo bilaabo xalay waqtigii 4-ka ilaa 10-kii fiidnimo, waxaa hareeyey dagaalo culus oo u dhexeeyey ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwo kale oo taabacsan mucaaradka dowladda, kuwaasoo kasoo horjeeda muddo kordhinta loo sameeyey hay-adaha dowladda Soomaaliya. goobaha dagaaladu ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah xaafadda Taleex ee degmada Hodan ilaa isgoyska kilomitir 4, halkaasoo isaga hor yimaadeen ciidamo daacad u ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo kuwa dowladda Soomaaliya. waxaana dagaalkan oo ahaa kii ugu xoogganaa ay dhinacyadu isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana xaafadihii lagu dagaalamay ka go'ay korontada kadib markii rasaastu ay jartay xargihii leyrka qaybinayay. Hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray inay weerar ku soo qaadeen ciidamada dowladda Soomaaliya, isaguna uu iska difaacay, waxaana intaasi uu ku daray in wixii cawaaqib xumo ah oo ka yimaada dagaalada ay mas-uuliyaddeedu dowladda qaadan doonto. Goobaha kale ee lagu dagaalamay fiidnimadii xalay ayaa waxaa ka mid ah inta u dhexaysa isgoysyada dalka ilaa Sayidka ee magaalada Muqdisho, kuwaasoo ku yaalla waddada muhiimka ee Maka Al Mukarama lagana ilaaliyo xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Goobjoogayaal ku sugan halkaasi oo ay VOA la xiriirtay ayaa sheegay inuu xirmay guud ahaanba ganacsigii ku teedsanaa waddada Maka Al Mukarama, islamarkaana dadku ay isugu jiraan kuwa ay u suura gashay inay ka qaxaan goobta ay diriirtu ka dhacday iyo kuwo kale oo weli halkaasi ku go'doonsan. Waxaase dhibaatada ugu ba'ani ay gaartay barakacyaashii deganaa taalada Sayidka hoosteeda, gaar ahaan beerta Daraawiishta, kuwaasoo intooda badan u firdhaday xaafadaha kale ee magaalada Muqdisho si ay rasaasta uga gabadaan. Sidoo kale tiro hoobiyeyaalaha ayaa ku dhacay agagaarka madaxtooyada Soomaaliya, sida ay inoo sheegeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay. Hase ahaatee lama xaqiijin karo khasaaraha ka dhashay hoobiyeyaashaasi iyo waxyeellada kale ee ay geysteen dagaaladii ka dhacay magaalada, sababo la xiriira waqtiga oo habeena iyo dhaqdhaqaaqa oo kooban. Waxaana jira in ciidamada booliska Soomaaliya ay iyaguna xireen isgoysyada muhiimka ee magaalada Muqdisho. Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundubey oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaa beeniyay hadal uu shalay Twitter-ka ku soo qoray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo ku aadanaa in ciidamada dowladdu ay weerareen hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho.
Madaxweynihii hore mudane Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo xilka markii uu wareejiyay 2017-kii waxaa waardiinaya ciidamo ka tirsan ciidamada madaxtooyada ee qaranka Soomaaliyeed maamuuska iyo mudnaanta uu leeyahay awgeed, sina uma suuragal aha in la weeraro iyadoo ciidanka madaxtooyada qaranku waardiinayo, waxna kama jiraan in la weeraray, mana dhicin. Dadka wararkaas been abuurka fidinayani waxaan rabnaa inay usoo noqdaan runta biyo kama dhibcaanka ah. Aadan Cabdulla Cismaan, allah u naxariisto, 1967 xukunka ka degay, 2007 waa dhinta, allah u naxariisto, 40 sano ayuu beertiisa Jannaale si nabada u joogay. Waxaan u malaynaa inuu Aadan Cabdi yahay qofka ugu habboon oo madaxweyne hore uu ku dayso karo inuu yahay ila taaniga.
Wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay in dagaalada Muqdisho ka dhacay ay soo abaabuleen dad uu ku tilmaamay kuwa aan u naxayn dadkooda iyo dalkooda. Ugu dambeyntii, safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Berlenga ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay inay ka walwalsan yihiin waxa ka socda gudaha magaalada Muqdisho, taasoo ku tilmaamay inay tahay mid aan la aqbali doonin, kuwa ka dambeeyana lala xisaabtami doono, iyadoo walaac kaas la mid ahayna ay muujisay safaaradda UK ee Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Geesta kalena mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka hadlay dagaalkii shalay ilaa xalayto ka socday magaalada Muqdisho. Sidoo kalena waxaa bilaabmay dadaallo xiisadda lagu qaboojinayo iyadoo dhinacyadii dirirta u dhaxaysayna ay isla ogolaadeen xabad joojin. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan amurahaasi ku eegaysa.
Inta badan ciidamadii maanta ka dagaalamaya magaalada Muqdisho ayaa ahaa kuwa ka wada tirsan ciidamada dowladda federaalka, balse kala xambaarsanaa ujeedooyin kala duwan. Isla shalay galinkii dambe waxaa soo baxday warar sheegaya inuu is-casilay taliyihii ciidamada xoogga dalka Jeneraal Odawa Yuusuf Raage, inkastoo mar aynu la xiriirnay uu arintaasi beeniyey.
Ciidanka sharciyadiisu mid ma aha waqtanka inuu is-casilo qofka ciidanka codsiisa
marka weli waxaa tahay taliyihii ciidanka.
Inkastoo bilowga dagaalka ay labada dhinac isku tuurtuureen mas-uuliyadiisa, haddana waxaan shaki ku jirin in aysan adkayn in ciidamo isku muuqda xiisadana ay ka dhaxayso ay isku dhacaan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamo oo ka mid a musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya ayaa sheegay in weerar ay dowladdu ku soo qaaday gurigiisa.
Bismillaahiraxmaaniraxiim. Markaan furka anaga ku jirno, aniga iyo odayaal oo kale oo xildhibaane iyo siyaasiyiina wada joogna ayaa nala soo weeraray. Runtii xabado 2-3 jiha ka yimid yaan ugu bilowday ciidamo aada u fara badan oo gawaari tignika ah iyo gawaaridan ciidanka Turkiga ay bixiyeen oo beebayaasha ah wata ayaa halbax ugu bilaabay dagaal. Runtii dad afar u fadhiyey oo bil Ramadaan ah waa arrinta aan filay inaan ahayn. Marka dee waxaan ku qasbanaan annagana inaan iska difaacno dagaalkaas. Xilli aan sii dheereen ayuuna istaagay oo maaragtay xabadii ay istaagtay halkii ay weerarka kasoo qaadeen ina ku noqdeen.
Dagaalka Muqdisho ayaa keenay barakaca dadkii rayidka ahaa ee ku noolaa goobaha ay dagaaladu ka dhaceen. Ururada bulshada rayidka iyo waxgaradka Muqdisho ayaa digniina kasoo saaray xaaladda magaalada Muqdisho, iyagoo ugu baaqay kooxaha dagaalamaya nabad. Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Tahliil Shaatax ayaa V O E-da u sheegay in ay muhiim tahay in nabadda laga wada shaqeeyo.
Runtii aadaan ugu xunnahay waxaanan hadda soddon sano kadib dib loogu laabto dagaalo magaalada ka dhaco waxay runtii noo muujinaysaa sida mas-uuliyadda madaxda iyo siyaasiyiintaba ay u gudan laayihiin mas-uuliyadda saa ama u garan laayihiin ayaa inoo muuqato. waxaanu ku boorinaynaa runtii inay maaragtaa ay gartaan mas-uuliyadda saaran iyo xaaladda wadanka maanta ku jiro, iyadoo bil Ramadaan jirto oo dhaqaale xumo wadanka ka jiro, dhibaatooyin badan dadka ay la tacaalayeen arrimaha khilaafka siyaasadda ay sababeen, in haddana hadda gacanka hadal uu dhaco. Runtii walwal badan waa ka muujinay, door badan waa ka hadalnay. haddadan aan ka fikireyno maaragtaa sidii arrimahan oo lagu hortegi lahaana waxaan ka xunnaa inay hadda wixii ayba dhaceen. waxaana ku baaqaynaa inay gacanka hadalka la joojiyo, xabadda la joojiyo. khilaafka siyaasadeed maan dalka jiro wuxuu u baahan yahay wada hadal, uma baahan xabad, mana lagu xali kartaa xabad. ninka ku fikireen xabad ku xaliyeen askarido waan leenahay.
ilaa iyo shalay gelinkii dambe waxaa socday dadaalo la doonayay in dhinacyada dagaalamaya nabad looga dhex dhaliyo, iyadoo waxgarad dhaqan iyo mas-uuliyiinba ay fariimaha nabadeed gudbinayeen. wasiirka amniga Xasan Xundube Jimcaale ayaa dadaaladan ugu dambeeyey V O E-da uga waramay xalay.
annaga maanta madaxweynaha iyo bare ministarka iyo kulli waan isaranay waxgarad fara badan oo siyaasiyiin isugu jiray dhaqan annagoo ah. fariin waxay noo dhiibeen ah fariin nabadeed oo ay noo sheegeen inayna marnaba cadowga banaanka maahine aysan bulshada dhexdeeda wax dagaalayna ka dhacan inaysan ogolayn. fariintaasna waa qaadnay, waxaana nagu hogaaminayay dhaqanka oo ay ugaasku ukow ka yahay. caawana waxa ay la kulmeen madaxweyne Xasan Sheikh, waa nagu soo warceliyeen, waxayna noo sheegeen in xabadii la joojinayo oo nabad lagu dhameynayo wax kasta oo wada hadal furan yahay. wixii siyaasad oo laysku haysto kadib laga wada hadlo, laakiin marka hore in nabadda la wada qaato. dhinaca dowladdana waa ka timiday, raggii u tegay madaxweyne Xasan Sheikhna, madaxweynihii hore Xasan Sheikh dadka u tagana waa inuu baaqaas nabadeed aqbalay ayay kasoo sheegeen, waana mahadsan yihiin. waxaa kamid ah madaxweyne Cali Guudlaa oo raggii u tagay, ugaaskaa kamid ahaa iyo dad kaloo la socda oo khiyaar ah.
dhinaca kalena waxaa taa dhankooda xaqiijiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamo oo sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu la soo xiriiray isagoo xambaarsan fariin nabadeed.
runtii mar dhexay ra-iisul wasaaraha ila hadlay oo sheegay inuu rabo in la joojiyo dagaalka. runtii waxaan fahamsanahay ma hubo inuu madaxweyne Xasan Dhawacay inay wada hadleen, laakiin ma hubo. markay dawax ka qaban karto oo ciidanka jooji karto awood aad leedahay ahlan sahlan soo dhawo, intaas ayaana dhex martay. marka runtii dad asaga ka socday markii dambena la hadlay oo sheegay inay ciidankii bixinayaan.
inkastoo xalay xabo joojintaasi lagu heshiiyey, haddana waxaan shaki ku jirin in loo baahan yahay heshiis intaasi dhaafsiisan oo keena in ciidamadu xiriyahooda ay ku noqdaan magaaladana si nabad ah loo maro, taasoo ay xudun u tahay xal laga gaara nidaamka doorashada, muddo kororsiga dowladda, iyo guud ahaan siyaasadda dalka. mahadsanid Falastiin oo warbixintaasina la socodsiinaysa halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. mashruuc shaqo abuur loogu sameynayo dad lagu qiyaasay 30,000 oo qof oo danyar ah ayaa laga bilaabay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
mashruucan ay daahfurtay maanta wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan 30,000 qof oo dadka danyarta ah, waxaana fulinaysa mashruucan hay-adda Gredo. Mashruucan ayaa shaqo abuur loogu samayn doonaa qoysaska danyarta iyo barakacyaasha si ay ugu adkaystaan aafooyinka. Waxaa sidoo kale mashruucan uu ka qayb qaadan doonaa ka hortagga iyo wacyigelinta cudurka safmarka ee COVID-19. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Axmed Duurow oo furitaanka mashruuca ka hadlay ayaa caddeeyey inay ka faa'iideysan doonaan mashruucan dadka xaaladaha bini-aadanimada la daalaa dhacaya.
Waxaa la sheegaa ilaa iyo 6 milyan oo qofood inay maanta xaalad bini-aadanimo ay ku jiraan Soomaaliya guud ahaan, South Westina qaybi ka tahay. Dadkaas u baahan shaqo abuur in loo sameeyo, u baahan in maxaa la yiraahday laga caawiyo maxaa la yiraahday noloshooda sidii kor loogu soo qaadi lahaa dhan walba. Waxaa marka aada wax loogu farxa ah mashruuc sidan u weyn oo ay ka faa'iideysanayaan in ka badan 30,000 oo qofood, inaan maxaa la yiraa maanta halkan aan u fadhino aan hirgelinayno, wax aada loogu farxa waaye. Dadka reer South Westina ee barnaamijkan ka faa'iideysan doonna ay u tahay guul weyn oo annagoo dhan noo soo wadatay, gaar ahaan dadkaasi maaragtay ka wasaarad ahaan annagoo aad aan ugu faraxsanaa. Waxaana diyaar u nahay insha allahu inaan hay-adda barnaamijka implement garaynaysa ama fulinaysa inaan kala shaqayno guud ahaan, gaar ahaan barnaamijyada annaga na quseeyo sida barnaamijka la yidhaahdo Cash for Work oo kale, oo ah barnaamij aada run ahaanta loogu baahan yahay dadka in shaqo abuurna loo sameeyo waddankoodii, dadkoodiina wax u qabtaan oo xoogoodii laga faa'iideysto, haddana ayagiina wax lagu celiyo oo maxaa la yidhaahdaa wax la siiyo intii ayagoo meel iska fadhiya la dhihi lahaa waxba laydin siinaya.
Wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Axmed Baashi Madoobe Nuunu ayaa sheegay gobollada koonfur galbeed inay yihiin gobollo ay kusoo noqnoqdeen aafooyinka, sidaasi darteed mashruucan uu muhiimad gaara u leeyahay shacabka koonfur galbeed.
Mashruuca oo loo yaqaano local humanitarian leadership, mashruucan ka sokow inuu ay ka faa'iideysanayaan dad badan oo 30,000 ka badan, waxaa kala aada muhiim noogu ah oo muddana u ololeynaynay in la xoojiyo hay-adaha localka si oo loo siiyo awood ay u fuliyaan mashaariic xoog badan, iyadoo laga ambaqaadayo waxa la yiraahdo localization-ka. Saa ogsoon tihiin annaga South West ahaan haddaan nahay, waxaa mar walba u nugulnahay masiibooyinka soo noqnoqda, u nugulnahay haddii aan lahayn abaaraha, fatahaadaha, iyo ayaxa hadda noogu soo darsamay iyo COVID-19. Marka waxaa isdiirsaday dhowr arrimood. Ummaddii, dadkii ayagoo badankooda u nuglaa dhibaatooyinka, haddana waxaa noogu soo darsamay COVID-19. COVID-19 marka laga reebo saameynta uu ku yeeshay inay dad badan u dhintaan, saameynta uu reebi doono oo dhanka dhaqaalaha nala jiri doonta muddo sanadooyin ah, marka hay-adaha in ay xilligan adag oo saameyn dhaqaale iyo saameyn badan ay jirto, in hay-adaha ay wax walba ay awooddooda ay tahay ay dadaal ku bixiyaan sidii dadka loo caawin lahaa dadka nugul.
Furitaanka mashruucan ayaa kusoo beegmaya xilli barakacyaal badan oo ku sugan xerooyinka magaalada Baydhabo ay la daalaa dhacayaan xaalado bini-aadanimo, waxaana barakacyaasha ay marar badan dalbadeen in loo abuuro fursado shaqo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Waajid.
Arday badan oo Soomaaliya oo waxbarasho u jooga dalka India iyo dad caafimaad u tagay dalkaasi ayaa hadda caqabado dhinaca safarka la kulmaya kadib markii wadamo badan ay iska joojiyeen duulimaadyada ka imanaya wadanka India xanuunka COVID-19 aawadeed. Wariyaha V O A ee nooga soo warrama qaaradda Australia iyo Koonfurta Asia, Ibrahim Cumar Baafo, ayaa la xiriiray Soomaalida ku sugan dalkaasi India qaarkood, warbixintana nooga soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
dalka India ayaa kamid ah dalalka sida weyn uu u hayo cudurka COVID-19. Waxaana arintaas sababtay in duulimaadyadii ka imaanayay dalkaasi wadamo badan oo caalamka kamid ah ay iska joojiyeen. Haddaba magaalada Hyderabad ee ah halka ay ugu badan yihiin Soomaalida degan India ee isugu jira ardada iyo weliba kuwa caafimaadka u yimaada ayaa qaar aad u fara badan ku xayiran halkaasi iyagoo doonaya inay dalkooda dib ugu laabtaan. Waxaa ka mid ah arday dhammaysatay waxbarashadooda oo doonayay inay dib u guryo noqdaan oo xayiraadan la kulmay, sida Xuseen oo la hadlay V O A.
Magacaygu waa Xuseen Cabdinuur Ducaale, waa ku dhowahay idaacadda V O A. Bahad V O A, aad baa u mahadsantihiin. Wallaahi xayiraadan saameyn weyn inagu yeelatay, haddaan ahnay ardayda ama maxaala dadka ku nool Hindiya. Waxaa weeyaan dad badan oo waxaa jira qorsheystay inay baxaan, iskugu jiraan arday, dad caafimaada, dad hoolo kale u yimaaday. Dhammaan filaadyadoodii waa la kansalay oo waxaa weeyaan wadamo badan xayiraad soo saaray oo Dubai ay ka mid tahay. Anaga marka si gooniya noo saameysay oo waxaa waaye waddankan waxaa laga baqayaa lockdown weyn in la galo ii sheeg maalmaha soo socda. Marka aad bay u adag tahay in 3 bilood 2 bilood had dhiman haddii lockdown la galo in lasii joogo, saameyn weyn nagu yeelanaya. Waxaa waaye cudurkana aad buu ugu soo badanaa maalin maalin ka dambeysa, kiisaska way sii badanayaan. Marka runtii saameyn weyn anagu nagu yeelatay ka Soomaali ahaan.
Waa tahay adiga marka imisaad joogtay India, maxaase u timid markii hore?
Aniga meeshan waxaa u joogay waxbarasho, waxaan imaaday sanadkii 2015 ilaa hadda joogay. Muddadaas intaas la-eg waxaan baranayay waxbarashada qeybaheeda kala duwan, bachelor degree ilaa master degree meeshaana ku dhigtay. Marka alxamdulillah adi qorsheyga wuxuu ahaa inaan waddankii ku laabto Soomaaliya maadaama muddo fog ay ugu dambeysay. Waxaa weeyaan kabacdi hooshan kale iyo in xayiraada la saaray iyo diyaaradihii iyo cudurkii inuu saa'id usoo batay, hooshan kale soo baxday, tikitka marka saas uu ii kansalmay.
Xuseenow, hadda maxaa idin qorshaysan marka?
Wallaahi hadda qorsheena waxay tahay horto diyaarado badanaa la kansalay oo tikito badanaa la kansalay, sida flight Dubai oo kale, Qatar Airways. Bilaagu ani ahaan hadda flight Dubai iyo jirneed, marka markay diideen ee dhaheen maxaa lahaa ee bank soo rogeen, saasoo ku kansalmay tikitka. Kadib waxaan isku daynay Qatar Airways oo iyadana markaa furneed oo shaqeynaysay, iyadana si lamida way kansaleen. Marka mar walba maxaa lahaa dhowr diyaaradoodaasi kansalooyo tikitada oo maxaa lahaa bank soo rogooyo.
Dad badan ayaa qorsheystay inay la soomaan amba ay la ciidaan reerahooda, sida dhalinyarada wax ka barta India oo qaarkood dib u noqoshadooda ugu weyn ay ahayd farxadda ciidda iyo la jirka qoysaskooda bishan soonqaad.
Aad iyo aad, haa, dabcanaha qof walba saas uu ku fikirayay oo xuslahaa ramadaanka inta ka dhiman faamiliga la soo soon ciidda xilliyada farxadda ka gaarsii. Qof walba saas uu islahaa, wayna iska adag tahay kulley arday markii layahay oo qurba la joogo xilliyada ramadaanka, xilliyada ugu adaga kamid tahay oo runtii shaqo badan iyo maxaala howlo badan in la qabto u baahan. Marka isku mid maahan faamiliga markaa la joogtid, markaa keliya meel joogtid. Marka ka arday ahaan anaga waxaan islahayn ka faa'iideysta oo xilli wanaagsan waqtigiina la soo qaato faamiliga, ciidana kaga faa'iideysta. Marka howshaan baa nagu imaatay, insha allah wayna iska hagaagiye.
India, gobollada qaar iyo caasimada Delhi waxaa la geliyey bandu xilliyada qaar oo aan la ogoleyn isu socodka dadweynaha. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
oo Soomaaliya ayaa 30 sano ee ugu dambeeyay ganacsiyo ku lahaa magaalada Nairobi, balse ganacsiga Soomaalida haatan kuma koobna xaafadda Islii iyo magaalada Nairobi oo keliya. Ganacsatada qaarkood waxay xarumo ka furteen gobollada kale ee dalka. Wariyaha V O A da Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixin arintan ku saabsan Nairobi nooga soo diray.
Noocyo kala duwan oo ganacsi ayaa ka soconaya ee xaafadda Islii iyo qeybo ka mid ah magaalada Nairobi oo ay dadka Soomaalidu ka shaqeeyaan. Mid ka mid ah asxaabtii hore ee reer Muqdisho iyo reer Hargeysa ka shaqeyn jiray saaxiibkay Cali Cusmaan Badar oo Cali Sandheere loo yaqaano muddo dheer waddanka Ingiriiska ku noolaa ayaa maanta ku dhex arkay dukaan weyn oo ku yaalla xaafadda Islii. Caliow waa wariye ka guur oo ganacsi u guur, waxaa adduunku isbedelaya. Maxaad ka ganacsataa Cali?
Aad u mahadsan tahay saaxiibkay Yaasiin Ciise Wardheere. Sidaa ujeedaba waxaan ganacsadaa daahiyada iyo qalabka daahiyada quseeya ama accessoriska daahiyada sida nadadkoodii iyo waxyaabaha guryaha lagu qurxisto ayaan inta badan soo keenaa. Waxaan ka keenaa China, halkaasaan ka keenaa inta badan.
waa gartaa alaabtaani waxay u muuqataa alaab casri ah oo aad iyo aad muhiim uga magaalada Nairobi marka la eego. Marka wax adiga ku gaaraha mise dad kale oo tartan kugula jiraan?
Horta ganacsigan daaha hadda aad buu u badan yahay, balse waxaan karabaa inaan ku siiyo taariikhdiisa. Ganacsigan ninkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee ka bilaaba Nairobi sagaashamaadkii bartankeeda 1995 wuxuu ahaa Allaahu naxariistay walaalkii Cabdi Cusmaan Maxamuud oo dadku aad u yaqaanay Sheekh Cimraan. Asiga ayaa keligiis gadi jiray ilaa iyo 2003 kadib ayaa dad kale ku soo biireen, tartiib tartiiba loogu soo biiray. Hadda moolal waaweyn baa furan, laakiin still waxaan ku jirnaa dadka maaragtay ku gada Nairobi ayaan ka midnahay oo aadka looga yaqaano. Waxaan degannahay suuqa Bangkok number 44 iyo Moyale number G9. waxaa kaloo degannahay suuqa liraha Abacus G9 G10 iyo G1. waxaa kaloo degannahay Hodan Global G15.
waa gartay ma jiraan marka laga soo tago Isli iyo tukaamadan hadda shopping center iska aad joogto meelo kale ood qorshaha ku haysaan dalka Kenya, gaar ahaan Nairobi waa magaalo weyn?
Haa, maalo badanaa jira oo ganacsi qaar ku hayno. Waxaan ka furnayay Nakuru. waxaa kaloo haynaa ganacsi kala duwanad ku jirnaa oo noocyo kala duwan sida shidaalka ismahaan hadda bilaabeynaa. marka ganacsigu waa badan yahay maasha Allah, laakiin saldhigga ugu weyn aan hadda joogno waa sida ujeeda waa ganacsigan daaha. marka noocyo kala duwan oo dhar casri ah marba designkii soo baxaan la soconaa keenna halkaas asaas u qalawadna. haddana waxaan jecelnahay inaan ku soo darno wadamo kale oo aan tagno sida Turkiga iyo meelo kale aan ka keenno badeecooyinka insha Allah.
wax badan baad Ingiriiska joogtay, ma reerkiiba soo rartay?
waa la soo rarayaa, weli waa jiraan. inkastoo dee dad yar aysan jirno, caruurta iyo dad waaweyn yihiin oo jaamacado iyo iskuulo iyo shaqaysta yihiin, marka way imaanayaan insha Allah. ayaguna waxaan rabaa inaan shaqadan dhex ka soo galaan haddii aleedmo.
wax yaryar oo odaygu markuu da gaaro waxaan maqli jiray Xaaji Qurbaawi iyo dad dibadaha ka soo laabtay. marka ma jiraan meelo aad ku nasanayso dalkii aad ku laabanayso mase halkan aad retirementka ku qaadanayso?
wallaahi aniga qorshaha ii qorsaysan wuxuu yahay retirementka insha Allah, weli maba dhowe hore haysii tuurine. laakiin waxaan jeclahay inaan adigu dhowr sano kadib aan waddanka ku noqdo. waxaa ii qorsheysan ila insha Allahu tacaala inaan ku noqdo magaaladeedii aan ku dhashay ee Beledweyne iyo magaaladii aan inta badan nolosheeda kusoo qaatay Muqdisho.
mahadsanid Cali Cusmaan Badar.
Ramadaan Kariim dhegaystayaal, meel kasta oo aad ku sugan tihiin, haatana ku soo dhawaada mid ka mid a qasaa'idka bisha barakeysan ee Ramadaan. gudahana idaacaddeenni dhegeystayaal, waa naga intaa waxaad ina socodsiinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Salaam. duwan.
This is VOA News via remote. I'm Tom. Indian Prime Minister Narendra Modi said Sunday that COVID-19 has shaken India. He is urging his people to get vaccinated and not be swayed by any rumors about the vaccines. The health ministry recorded 350,000 new coronavirus cases Sunday alone. No single country has dealt with as many infections in one day during the nearly 14-month global pandemic, not even the U.S. or Brazil. India sets a 24-hour record high for a fourth straight day, and public health officials warned the figures are likely to be undercounted. U.S. President Joe Biden was among United States officials pledging help on Sunday. Britain has also said, Britain, France, and Germany have all said they will send aid, as will India's arch foe, Pakistan. Hollywood's biggest night is wrapping up in Los Angeles. China native Chloe Zhao was named Best Director at the Oscars on Sunday, an historic win. She is the first Asian woman and the only second woman ever to take home the trophy. The 39-year-old won for Nomadland. And, Afghanistan says 12 policemen were killed in two separate attacks Sunday. That includes seven officers who were ambushed by the Taliban. The Interior Ministry said earlier on Sunday the Taliban carried out six suicide attacks and 62 bombings over 10 days, killing more than 60 civilians and wounding 180. The violence comes as a top U.S. military commander in Afghanistan says work has begun to withdraw the remaining American forces as ordered by U.S. President Joe Biden this month. More at voanews.com. This is VOA News. Albania's opposition claimed victory after a parliamentary election on Sunday, but the ruling party says it's too soon to call a result. The election is seen as crucial to the country's hopes of European Union membership, and observers say voting day passed without any major hitches following a wild campaign. There was sniping between the candidates in the run-up and the deadly gunfight between rival supporters. The Socialist Prime Minister, Edi Rama, is now seeking a third term against a dozen parties united behind the main opposition Democrats. The country's election commission says official results could take up to 2 days. Close allies of jailed Kremlin critic Alexei Navalny say that they will continue their work despite threats of being outlawed under extremism charges. Moscow City Court is expected to rule in a few days on a request from a Moscow prosecutor to officially outlaw Navalny's political movement, the Anti-Corruption Foundation, on the grounds that it's an extremist group. That would give authorities the legal power to arrest and jail his supporters and block their bank accounts simply for being a member of the group. Chief of staff of Navalny's team said Sunday the group would continue its work, including investigations into corruption. Navalny was jailed in February for 2.5 years on charges that he calls politically motivated. On Friday, he said he would end a hunger strike after getting medical care. The British Royal Navy says that a fleet of warships and military aircraft built as the largest concentration of maritime and air power to leave the UK in a generation will depart next month to visits to India, Japan, South Korea, and Singapore in a display of Britain's ambition for a stronger presence in Asia. New aircraft carrier HMS Queen Elizabeth will set sail with six Royal Navy ships, a submarine, naval helicopters, and a company of Royal Marines. Defense Secretary Ben Wallace said Monday the mission aims to show that Britain is not stepping back, but sailing forth to play an active role in the shaping of the international system. Military officials say a missing Indonesian submarine has in fact been found, broken into at least three parts deep in the Bali Sea. The country's president sent condolences to relatives of the 53 crew members Rescuers found new objects, including a life vest they believe belonged to those aboard the sub, which lost contact on Wednesday as it prepared to conduct a torpedo drill. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, April 26th, and here are some of the stories we are covering. Chadian civil society organizations call for protest tomorrow, Tuesday.
They focus about France. They contest the military council. Adding to that, they say that they want civil transition, not military transition.
Military shootout in Mogadishu over Somalia's election impasse. The 77% trial efficiency of Oxford University's new malaria vaccine. Malawi government to destroy thousands of expired COVID-19 vaccine doses despite calls not to do so. And Tanzania's main opposition says conditions for his return from exile.
It is not a question of being ready as in buying a ticket. That is the easiest part. It is about going back to Tanzania and being safe. Now, for that to happen, I need security guarantees from the government.
And calls to free Nigerian musician Yahya Sharif Aminu. Those stories plus Samson O'Malley Sports are coming up on Daybreak Africa. Society organizations in Chad have called for a protest tomorrow, Tuesday, to demand the disbandment of the Transitional Military Council. The council is led by General Mohamed Idriss Deby, the son of the late President Idriss Deby, who was laid to rest last Friday. Political parties have already called on Chadians not to respect the orders of the military council. They want the United Nations and the African Union to facilitate a comprehensive dialogue that will lead to democratic transition. Clement Abayifuta is president of the Association of Victims of Former Chadian President Issa Habre's Crimes. He says the protesters will also denounce France's involvement in Chad.
Civil society and opposition party politic and many organizations in the ground, they are involved to protest on Tuesday morning. They focus about France. They contest the military council. So this is the main reason that on Tuesday they will manifest. Adding to that, they say that they want civil transition, not military transition. So they are not ready to accept that the son of the last president can rule the country. All the people, more of them, refuse to accept that. So their attention is focused on the change in the country with new skill of development and security of the country.
The civil society, whoever is planning the demonstration, they are saying they want the protection of the African Union and the United Nations. Why are they making this demand? Why not Chadian soldiers to protect them?
They ask African Union because they no longer believe in our military group. They think and they hope that United States and African Union are more sensitive about their need and their hope. So, you know, in this country, the civil society don't expect new thing for military council. So they come back to ask with humility and in the urgent size that United States and African Union, who they said by writing that they are not longer accept that this council militaire lead the country or rule for the future of our country.
Clement Abayifuta is the president of the Association of Victims of Former Chadian President Issa Habre's Crimes. He was speaking with us from Chadian capital, N'Djamena. Somalia's political stalemate over elections spilled over to the military on Sunday, resulting in gun battle in the capital Mogadishu. Former President Hassan Sheikh Mohamed alleged that soldiers loyal to President Mohamed Farmajo attacked his house on Sunday. In return, soldiers from outside Mogadishu attacked those loyal to President Farmajo. President Farmajo, whose term ended in February this year, is refusing to step down or facilitate the holding of free and fair elections. Abdi Razak Omar Mohamed is the Somali Member of Parliament and former Security Minister.
The situation in Mogadishu is very dire. There's a high tension right now. And all started when Somali army vacated their positions and came to Mogadishu to challenge the term extension of President Farmajo. I can hear the exchange of heavy weapons right now between the army that the term extension and the army that's loyal to President Farmajo. This evening, the army that's loyal to President Farmajo tried to attack the residence of former President Hassan Sheikh Mohamed, but his security repulsed them. With additional reinforcement, they tried to attack again the residence of Hassan Sheikh Mohamed, and they were repulsed again.
The former president, does he recognize the presidency right now of President Mohamed Abdullahi Farmajo?
No. Actually, it's not only the former president that doesn't recognize President Farmajo as the legitimate president, but all Somalis believe that the current president Farmajo, whose term has expired in February 2021, has no legitimacy to rule. In our constitution, it's very clear there are provisions that clearly state that the term of office for the president is 4 years. So his term has expired. He doesn't have any legitimacy to govern this country anymore.
What do you see as the way out of this? Because it seems if it continues like this, is this a recipe for a wider conflict?
I agree with you, James. It's a recipe for a wider conflict. And the security implications are that the army that have vacated their bases, Al-Shabaab will exploit that opportunity and they will take over those areas where they have vacated. Unfortunately, that's what is going to happen. We know that we have always said that the conflict should be resolved through a peaceful mechanism. The African Union has issued a statement saying that the principle is not to go back to the negotiation table. And that they found also, they condemned the term extension of the parliament. Unfortunately, yesterday, the information minister of the federal government of Somalia held a press conference in which he said that the extension is valid and the president has 2 more years to stay in power, complicating the situation as well.
It's always nice to talk with you, and thank you very much, sir.
Thank you, James.
Abdi Razak Omar Mohamed is a Somali Member of Parliament and a former security minister. He was speaking with us from the Somali capital, Mogadishu. Tanzania's main opposition leader, Tundu Lissu, says if new President Samia Suluhu Hassan wants to make good on her call for national reconciliation, she should start by righting the wrongs committed against him and the Tanzanian people by her predecessor, the late President John Magufuli. Lissu fled into exile to Belgium last year following the October 28 presidential election because he said he feared for his life. Lissu says he's ready to return to Tanzania, but in order for that to happen, the Tanzanian government must guarantee his safety and meet other demands.
It is not a question of being ready as in buying a ticket. That is the easiest part. It is about going back to Tanzania and being safe. Now, for that to happen, I need security guarantees from the government. And for me to take the government seriously, the government must tell me and tell the people who was forced behind the assassination attempt in 2017. What are they going to do about those hired killers? The government needs to tell me that I will be a free person. As you may remember, there are 6 pending criminal cases in the Tanzanian courts against me.
About your security, I think I was reading, it's the police director that said that the police are there to provide security for all Tanzanians. So why do you want special security?
Well, not all Tanzanians were shot 16 times in 2017. I was. Not all Tanzanians have been subjected to death threats. I have been subjected to death threats. Not all Tanzanians have been repeatedly arrested by the police on politically motivated charges. I have. And therefore, given all that, I cannot be equated to all other Tanzanians because they have not gone through what I went through. They are not in exile. I am.
You are also demanding the freedom of political prisoners. Are there political prisoners in Tanzania now?
There are political prisoners as we speak. There are Tanzanians, members of my party, who are in prison as we speak, arrested on completely trumped up charges of economic offenses, money laundering, drug dealing, and all this because they dared to criticize the former president, Magufuli.
President Samia Suluhu Hassan has made some policy pronouncements since coming to power that some say set her apart from her predecessor, the late President Magufuli. First of all, what do you think about the new president? And do you think you can be an opposition during her administration?
I was very optimistic the first few days after President Samia Suluhu Hassan took office. She made some welcome remarks about national reconciliation. Those were during the first few days. But yesterday, she addressed the nation through her address to the National Assembly. And in 92 minutes of speech, she said absolutely nothing about the illegal ban on political activity that came into force with Magufuli. She said absolutely nothing about the political prisoners who are in prisons because of the Magufuli reign of terror. She spent only 1 minute to talk about her plans to meet political party leaders on an undisclosed date. Otherwise, she made it very clear that, as she said, she and Magufuli are one and the same thing. So my initial optimism that we are going to see a change of course has been dampened very much after yesterday. It was a major missed opportunity as far as I'm concerned.
Mr. Lisu, it's always nice to talk with you. Thank you very much, sir.
Thank you so much, Jim.
Tundu Lisu is Tanzania's main opposition leader. He was speaking with us from TNN, Belgium. You are listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, April 26. Severe disruption to insecticide, treated mosquito nets, campaigns, and inaccessibility to anti-malaria medicines could lead to a doubling of the number of malaria deaths in sub-Saharan Africa this year compared to 2018. This, according to a World Health Organization report released for this year's World Malaria Day, which was yesterday, April 25th. WHO says Africa accounts for more than 90% of malaria infections and deaths globally. As Maureen Ojiambo reports from Milwaukee, USA, malaria kills more children and pregnant women in Kenya. But help is on the way from Oxford University, which announced 77% trial efficiency of its R21 Matrix M malaria vaccine.
Malaria is a life-threatening disease caused by parasites that are transmitted to people through mosquito bites. Although malaria is curable, the World Health Organization estimates that the disease kills more than 400,000 people globally, most of them being children, as sub-Saharan Africa accounts for 94% of the deaths. Dr. Nathan Mulure, head of public affairs at Novartis in sub-Saharan Africa, said that most countries in Africa are affected by simple malaria, the type of malaria that is not life-threatening, as Congo, Nigeria, and Uganda carry the highest burden of malaria cases in Africa.
There are two types of malaria, simple malaria or uncomplicated malaria.
and there's complicated malaria. So in uncomplicated malaria is where you have fever, joint pains, lack of appetite. You can still maybe walk, you're not too sick. If you look at the parasite blood count, it's not too high. But simple malaria can actually complicate, can worsen into complicated malaria.
Former Kenya Rugby Sevens coach Benjamin Ayimba is battling cerebral malaria, a severe type of malaria that affects the brain. According to the family, Ayimba has been critically ill of the severe malaria for months now.
My brother is truly sick. He's struggling for his life, but he's still there. And we thank God for everything and for his life and for what he's given to this nation.
Dr. Mulure says cerebral malaria can cause a lot of damages to the brain that can as well lead to stroke.
In the case of cerebral malaria, what really happens is that the parasites have really affected the red blood cells, and in the small blood vessels of the brain, these parasites can actually block the blood vessels and cause stroke-like features and even cause nerve damage.
Scientists have been on the run to develop malaria vaccines for years now, and a new malaria vaccine is being hailed as a game changer in the fight to eliminate the disease. R21 Matrix M, the Oxford Institute malaria vaccine, has proved 77% effective at preventing infection and is now entering larger human trials to rule out any side effects. Senior advisor, African Leaders Malaria Alliance, Dr. Willie Sahwale, said that the vaccine trial in Burkina Faso is life-changing for sub-Saharan Africa.
Malaria can be very dynamic. The vectors in Burkina Faso, the parasite dynamics within regions can vary. So I predict they want to test it. I had four countries, and we are hoping that those four countries will offer diversity in terms of malaria transmission.
According to WHO, despite the challenges posed by COVID-19 pandemic, a number of countries reported zero indigenous malaria cases in 2020. WHO says in every 2 minutes, a child dies of malaria, and the 2021 malaria theme is Zero Malaria, with the tagline, every malaria case is preventable and every malaria death is unacceptable. Reporting for VOA's Daybreak Africa, I am Maureen Ojiambo in Milwaukee, USA.
Malawi's government says it will go ahead with plans to destroy thousands of COVID-19 vaccine doses despite calls from the World Health Organization and the Africa Center for Disease Control not to destroy them. The Malawi government says the appeal has not only come too late, but it is not applicable to Malawi's situation. Lamek Masina reports from Blantyre.
Malawi government authorities say the appeals from the World Health Organization and the Africa CDC have come too late to prevent the destruction of thousands of doses of expired COVID-19 vaccine. Officials said the 16,440 doses of Oxford AstraZeneca vaccine that expired on April 13 have already been removed from cold storage. Thursday, the WHO and Africa CDC had urged African countries not to destroy the vaccine that may have been expired, saying it is still usable. Dr. Charles Mansambo is Malawi's Secretary for Health.
And it's also a requirement that every vial that's manufactured has an expiry date beyond which it cannot be used. In this case, we cannot proceed to use this because the vial clearly states the expiry date. And any doctor, any physician would not be forgiven in the event of anything happening after knowingly used a vial that was clearly labeled as having expired.
The expired vaccine is part of 102,000 dose donation the country received in March from the African Union. Malawi and South Sudan earlier announced plans to destroy about 70,000 doses of the AstraZeneca vaccine that expired last month. Mansambo also says using the expired vaccine would scare people from taking the jabs from the remaining stock.
If we leave or store these expired vaccines, that would be a big blow to our vaccination drive. People will not come. Now, even though we're not using them, people have been hesitant to come because they feel that they might be given the expired vaccines.
Mansambo says the country may be considering extending the shelf life of the remaining stock of vaccine received through the COVAX facility and from the Indian government that expires in June and July. George Jobe is the executive director for Malawi Health Equity Network. He says using the expired COVID-19 vaccine would create a negative attitude in people.
We can have phobia from Malawians, which we should not. If the vaccines are safe, the CDC can take the expiring vaccines or the WHO and donate it to the developed countries. But we have to witness the day the vaccines are leaving Malawi.
Dr. Mansambo says destroying the expired vaccine is in line with the Malawi's government guidelines on expired pharmaceutical products. He says the government will soon announce the date when it will publicly destroy the expired vaccine in Malawi's capital, Lilongwe. Lameck Masina for VOA News, Blanta.
Nigerian musician Yahaya Sharif Aminu is currently detained in northern Nigeria and is undergoing a retrial after a religious court in Kano sentenced him to death last year for a song he shared via WhatsApp. John Saad Saheed is West Africa coordinator for Frimusi, which advocates for the rights of freedom of musicians around the world. He spoke to Ricky Stryak about the case and the plight of Sharif Aminu.
Yahya's case is very peculiar. He's right now sentenced to death in Kano, because of his song that the Islamic Sharia court says is blasphemous against the Holy Prophet, the Islamic Holy Prophet Muhammad. So currently he's in jail, and anytime he can be killed. So that's the situation for Yahya. So we are campaigning for his release, immediate release.
And he faces the death penalty, according to your release. Is this common? Are there other artists in this position in Nigeria?
No, for now, Yahya is the only one in Nigeria who is facing the death sentence, which has been put on him by the Sharia court in Kano.
When you say Sharia court in Kano, then, is it the federal official government that's doing it, or is it the religious courts that are outside of the federal system?
It's a religious court that is outside of the federal system.
How does this work, then? Is this technically illegal when it comes to the Nigerian constitution?
I don't know much about the Nigerian constitution, but what I can see is that in Kano, or in this Muslim-dominated northern part of Nigeria, the Sharia court in some parts is very... It's recognized and it's part of the legal system.
That was John Saheed, West Africa coordinator for Frimusi. He was speaking to Ricky Stryak from Freetown, Sierra Leone. It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with mixed martial art news, where Nigerian-born American Kamaru Usman defended his Ultimate Fighting Champion welterweight belt after he knocked Jorge Masvidal out in the second round at the UFC 261 in the early hours of Sunday to truly stake his claim as an all-time great welterweight champion. The Nigerian nightmare dominated and put a stamp on his rivalry with Masvidal in front of 15,000 fans in Jacksonville, Florida, dropping Masvidal with a crushing right hand and flowing up on the ground for a knockout victory at 1 minute 2 seconds of the second round in the main event of the UFC 261 in Florida. With the victory, Usman wins improved his record to 19-1 and extended his unbeaten run to 18 fights, including 14 straight victories in the UFC.
I put a lot of time into this. And shout out to, Masvidal. I mean, he I had to bring my A game. He elevated me. He gave me that extra oomph that I needed, you know, in training. So, I'm just blessed to be in this time right now. I have big, big goals for myself. And, I want to see it truly on Monday, pound for pound. Right now, I'm the best fighter on the planet.
In athletics news, with the Tokyo Olympic Games less than 100 days away, 10,000-meter world champion Joshua Cheptegei took to the tracks at the weekend at the Mandela National Stadium in Nambole, Uganda, as he started preparations for the games. The world champion came third in a time of 3 minutes, 37.36 seconds in a race won by Ugandan middleweight distance runner Ronald Musagala. Joshua Cheptegei, the Ugandan long-distance king, took part in the 1,500-meters race as he looks to start building up speed for the Tokyo Games.
This is my first race of the year.
year, and I chose to run in 1500 to test my speed as a part of the preparations for the Olympic Games. And you know, at times it gets more exciting, and no one wants to lead the race, so you have to get some knowledge and some mechanism for trying to win the race, even if it is a slow race.
The 24-year-old currently owns the world record over the same distance, having broken it last year in Valencia. In cricket news, South Africa's future participation in international tournaments is in fresh doubt after the country's sports minister de-recognized Cricket South Africa. Minister of Sports, Arts and Culture, Nathi Mtemtewa, stripped the CSA's Members Council, made up of the presidents of the 14 provisional unions, of the right to run the game. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, April 26th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James.